Number one, tuko na program ya affordable housing, na markets, na hostels, inaajiri vijana nusu milioni. Tuko na vijana ambao wanaenda ngambo kufanya kazi. Kufikia leo, tuko na vijana 540,000 in the last 3 years. Wameenda ngambo kufanya kazi, wanatuma pesa nyumbani. Number three, tuko na vijana wanaofanya kazi katika mitandao. Wanafanya digital jobs. Zaidi ya vijana 1,300, and we are now pushing so that we can have 1 million young people working on our digital jobs ecosystem. Na number four, tumepanga program hii ya kuhakikisha kwamba wale vijana ambao hawajapata nafasi ya kufanya ajira ama kupata ajira, pia wanapata nafasi ya kufanya biashara. Katika hii program ya Nyota, vijana 1,820 watafaidika kupitia hii program. Wale wameketi hapa ni vijana 2,540. Kufikia leo, tutakuwa tumefikia vijana 1,117. By the time I finish in Wajir this evening, tutakuwa tumefikia vijana 1,120 na pesa ya kufanya biashara. Tutakuwa na vijana wengine ambao tutawaweka katika program ya recognition of prior learning. Tutakuwa na vijana wengine ambao tutawaongeza katika program ya skills, ya kuhakikisha ya kwamba they get on the job experience. Na baadaye tutawapatia certificates waweze kujumuika na wenzao kufanya kazi katika taifa letu. Na namba ine, tutakuwa na program ambayo itafuata ya kuhakikisha ya kwamba vijana, kina mama, people living with disabilities, single mothers, vile vile wanaweza kufanya biashara aidha na serikali ya county ama serikali ya kitaifa.